said Kingpin.
Yeah, ni weekend, Sunday ni kanisa. Anataka lucky, spine na bahati. Sura si ni monkey, lakini hana ganji. Jenga tu makambi, badanta kutapi. Ey, anataka peremende. Ey, peremende. Ey, anataka peremende. Mende, 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 yeah, mende. Jina ni spine, anapenda vitubi. Ya jina mamiti zina flow kama kidi. Na laki unapenda kuku ama weni mrazi. Natasa nimechuka sana kukutaka. Nana sante sana wanakwaya. Nilokoka jana buda mini member. Ukitaka misa kuja na mia. Pastanga kazi nimemaliza. Ey, anataka peremende. Ey, peremende. Ey, anataka peremende. Mende, 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 mende.
Anataka pereme. Wende kwanza tusele mbembo wacha perere. Ya kelele, hapa kwangu tate kwa cheki vile na die die na MI. Niko zile za shy shy CJ mind. Mrembo ako za II na die light. Kuja kwanza na die still. Miss J pendende nikapendeka. Napenda sana kupewa kupewa weka. Napenda sana kuteka kuterezeka. Nisuko leo ni gangi na sereka. Mrembo za kutite hapa leoni, leoni. Amevoka mini hapa leoni, leoni. Ameacha dai hapa leoni, leoni. Leoni,
hey, anataka peremende.